is gonna sound good.
Westside Music.
Yangu kusule mbekete Kemu jende ndaka uba mpongo yangu ya kaji swa denkete
Ndaka higo matenkete utalini weo Udalina musekese na embu Otega marimbo batega menda Baba gari ntuko jekala
Bye.